Emuna au babalo
stabilo
kungokucha bambodo basi kwachela tuko bibida bale bendi chapindu chomwe inomukuchita mayi wala tu iniza sikulola siliza kuzakala chipele apo akusindikiza kungodeka pangono basi ndimenye tunazi maboza ndi miseche inu yotu ndipa plus zimapindula chan abale ndi anas kukana palo muvekele ndinu high class banji mutasi ya chimo kuyamba kumusata kantawi kasala konanga banji mutampasa inga kale akukambeni kuti ndinofasa koma chumo mukuziwa kumamba mukukatasa
alipize miseche kusuta ndi kulezela zoti muzabwela ndi kale anaiwala muwakumbuse mbuye muwakumbuse chonde muwakumbuse mbuye zoti ndawiyata muwakumbuse
Banji muwakumbuse sozoti inoyo muzabwela Zinala nuli japana kuyesa ambulela Akuti ndijo chingila kama chita mbwelela Achenje zeni andu akuchita masewela Aziwi seni inu waza natundi wazulo Ndikomwe muli kutu inu simu kwa tulo Mumati ya nganila ife olo tili tulo Chikondi janji cho wala tukuposa mendulo Palibe chinga ende inu sachipanga presi Chili cho sencho teka inu kuchita lifesi Chaga tiku dalila inu yondinu besti Panopa teku kalaba yanu inu kresi
Alipize miseche kusuta ndi kulesela zoti muzabwela ndi kale anaiwala muwakumbuse mbuye muwakumbuse chonde muwakumbuse mbuye zoti ndawi yata muwakumbuse
mbuye mauwanu
Amagwa pamyala sabala zipaso
Soti muzabwela
Ndikale antuwa nai walaso
Mukana wakumbusako Machima kanasi yako Mutikuza kala chimoto, chimoto mama Ochima wakulila, kulila mama Akumbuse na lape, akumbuse
Alipize miseke Kusuta ndi kulezela Zoti muzabwela Ndi kale anaiwala Muwakumbuse mbuye Muwakumbuse chonde Muwakumbuse mbuye Zoti ndawi yata Muwakumbuse Alipize miseche Kusuta ndi kulezela Zoti muzabwela Ndikale anaiwala Muwakumbuse mbuye Muwakumbuse chonde Muwakumbuse mbuye